DavidLauder.com.
K-Ami Music.
Ooh, yeah. Man of Ban Heart.
Nima wishing I wanted to me like a phony. Kuniuza sa kusunga pwino. And that you're coming back home. Ni malindila, epo waila, wanilembela kosteksti. Atucheta cherry gredi. Oh, na na na. Ufuna tikweza ne. Hunters back.
Gozi, ina takangiwa.
Tungala kuri.
Vela monga ni muselo. Nina kukapa nikala kumatelo. Hatu muvi janyumba enzo ni kumbusa weo. Nima misinga mawaku mumiseo. Nima misinga pevi ntuvenze weo. Nima misinga chikondi chako. Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo. Mala hata na siri za kupenya. Ka appetite na kukanaenya. Nikali nikulindila. If this is a game to you, okay you win, I surrender. Okay, wakua ni shashani. Ndawa inechani vuto panga kwa upulani. Okay, you made your point now. Please come back, this no longer funny.
Inatakangiwa,
kungala kulipe you.
Kozi, inatakangiwa,
kukona kulipe you.
Kozi, inatakangiwa,
ukwa ni sabanji.
Kozi, inatakangiwa.
Exclusive to ZLouder.com.